Can you form to patani after church? Who can form to patani after church? Can you form to patani after church? Who can form to patani after church? To patani after church, to patani after church. Who can form to patani after church? To patani after church, to patani after church. Who can form to patani after church? Yeah, kwa siku zote standard the best. Lazima nitunge, kasa the best. Si siku ya kufua, ma socks na ma vest. Si siku ya kutuli ya kwa mtana kurest. Ni kuingia ibada, shetani ya nangada. Labda tupatane manze ni kimada. Kuata chat manze, iyo ni blanda. Nasma benediction kabla wiki kuanza. Ngine udai, shere sheria. Mikila tare, lazima ntaingia. Nipate church, nime bow down nikilia. Ntawezaje bila Yesu kwa hii dunia. Kuokoka si kubo, ni vile bro cha muhimu mi I know. Na church si building, church ni fellow. So can you form after church, yeah. Now you know. Can you form to patani after church? Ukona form to patani after church? Can you form to patani after church? Ukona form to patani after church? To patani after church, to patani after church. Ukona form to patani after church? To patani after church, to patani after church. Ukona form to patani after church?
Ibada na ingia nikana enda DH. Uspime mtu wangu miss nanga PH. Na kamkudishi ndio ni feel fiti. Pali nilikuwa last week si leo. Siyazi kwa nangora na stui vas. Ju ngori ziki come miss siyazi pass. City lighter na kongana tie mta. Mindo tie mta kila mtu city light. Double eye ana form zaki church. Short man ana form zaki church. Cheza gospel na form zaki church. Swali form zako kweli ni zaki church. Mina make dance ya kanisa. Mina stay true ata jipa. Ni faithful na kabisa. Kenye yalisema atafanya iko.
Can you form to patani after church? Ukona form to patani after church? Can you form to patani after church? Ukona form to patani after church? To patani after church, to patani after church. Ukona form to patani after church? To patani after church, to patani after church. Ukona form to patani after church?